More music on Northwestern
Music. Mbengo, Udo Munati Mwazi Bika, Makuyu Nyengo Morgan, Ruski Naisia,
Mbengo,
Eyo Joshua, Kapapamba Chupamba, Sili Mwazi Veli Chualo, Ngelu Panga Hina, Nelu Panga Vela Kutilu Nani Nisifumu, Kachenu Waipone Lava Bridge Ya Mungu, Nelu Nana Ngeva Ishimbire Kaleva Spirit of the River Kanti Deni, Sidona Fish, Nenza Izivi Kanti Kiona Ye,
Shakia Luna Mazambezi,
Nenana Nge Kuliva Ishimbire Kale,
Shakia Luna Mazambezi,
Kanti Deni, Kanti Deni, Kanti Deni,
Shakia Luna Mazambezi,
Kele Ula, Manelu Ulele Kele Kola,
Shakia Luna Mazambezi,
Utwa Sweetie,
Aye, Aye,
Shakia Luna Mazambezi,
Utwa Munatima Mundia, Munatima
Kacha,
Mundia,
Kacha,
Shakia Luna Mazambezi,
MG Boy,
Boy,
Mambengo,
Shakia Luna Mazambezi,
Aika Kacha Waikundunga,
Oh, Oh,
Shakia Luna Mazambezi.
Basha miba luna neva kenwiki sabo. Fana kwa ya makuwa aneva bon salevo. Kutali mela abatobe ya kemiko. Ditapika ufela mwamezi nelili tombo. Makuwa vale neva tozi eza ndui. Fa business ya haya kuyamba litapi. Kafa ya pila kafa champi volile. Wale nelivu pilo vobu maso kwa linjombe. Mwelelo wabona nelikuzwa shaki. Mwuriani wa mutuna wa malaki mwakapanti. Mwakuitu ndalisa neva ipalezi. Neina ni masuba amangata Mazambezi. Valiki le kuilwa ni sakatu shuto kuite ya kelanga mabotela miluto seba toive la dumu Mazambezi kutisi nto sasi na ni maswe ni mashelenyi basamba kuyalita pilike tile ni jona fishi ya luna lakatenu itile inunile mane ineni ni milelu imenyize ni meno mohanu wasa kwa nile isali ya bulagi aisi kachincha ona cholo basamba kuisiela makua kulitwale ivata kukena mwamezi aikena wahua
neludwanga vela kutilu na nini sifumu kachenu waipone Lava bridge ya mungu Nelu nana ngeva ishimbile kaleva Spirit of the river kanti deni Sidona fish Nenza izivi kanti kiona ye
Shakia Luna Mazambezi
Nenana nge kuliva ishimbile kale
Shakia Luna Mazambezi
Kanti deni, kanti deni, kanti deni
Shakia Luna Mazambezi
Kele ula, manelu ulele kele kola
Shakia Luna Mazambezi
Utwa Sweetie
Aye, Aye
Shakia Luna Mazambezi
Utwa Munatima Mundia Munatima Mundia
Kacha, Kacha
Shakia Luna Mazambezi
MG Boy,
Boy.
Mambengo
Shakia Luna Mazambezi
Aika Kacha Waikundunga
Oh, Oh,
Shakia Luna Mazambezi
Esikilibu waleu Mabwede bwede Chuki chuki chukizo Leno King Rooks Agacha Soweto kwa Senanga Nyalega kwa Kalavo Wizzy Brown, Wizzy Jangwa Isia, Batu Baba Chile Tuto, Mr. Subi Agachu, Adi Joe, Baba Pangama Speaker, Luna Lupanga Lilanya, Mr. Bruce Kagoma, Komusutwa Kausela, Wasiwa Kako Itakane, Onyambe Kwa Kali Kiliki, Kwa Mambenje Mufa, Mutwa Munati Mwamane Kuyamalalu, Esikilibu Waleo,